cosmic sounds touching the back. Hey, yo, Carl,
you know what I mean? Yeah. Solitaria, okay, in summer, see the Tania, Polypins in a case, it's a Kimbia, Washana Sona, Tatunokia, Kitokamanani, Lanibutia, Tamaria, Kisanukia, Pilea Kicheka, Nani Manisa, Anani Pala, Bakarina Jis, a Sangani Kiva, Shaking Pila, Bakarina Jis, Ira Pagava, the Tamani in Yakuana, and so the empathy to me and Simba. Sina mipaka mwisho, nipunga na ipingusa maisha. She was so mambo, oh mambo, na mpenda sana wendo. Ata mwingine sino, oh sino, zaidi yake mambo.
Hey, yo, Carl!